CKMusicPromos.com.
Real music, bro.
Nalaj, that. One.
Jaxi Troy on the mix.
Hey, Nalaj, daddy, acting up on the.
Jaxi Troy, bass blown.
Hey, Nalaj, daddy, acting up on the chemical.
Baby, you are the reason me putting in them mekanimbo waka. You make me go insane. Chikondi chako chimani tacha ene. I don't wanna lose you, chima umafuna chewe. Baby, mafu ayo kutule kanya wali fula siwa funa mkale na we. Baby, uli wapa mtima.
No msota kwi minina. Wengonto yanzu kwa ulayo tetu kwi minina. Wabango mna na magais matewa kuminina. Ganti chirimori mensu kwa ulayo kuminina. Patient space number no kukupa ni mbiri. Mayu wa maifacha chine na ina ni mbiri. Kana kasha kachiku kwa kafu kata kawiri. Machari po narifu ancha kafu ena kawiri ma. Inayu drive me crazy kwa tibenzi ma. Nosika pure ya bati kwa tibenzi ma. Keti mbepola mchapa tari kwa tininde. Kenora chinga basha ni ukemo wa keti ndenge. Tiwe.
Pene na kurionga zesu kwene nishi nishi mia. Fila fumpa walimone fio kimpululusha. Nangu ni ndwala uli muti wa mpupulusha. Kapa mtima nshifoye no wakupene. Nako chivere shuku tari nshifoye wakuselela. Kukwikalo kwa ulae we tetsifibo. Mdawe so kutupatula bareke tetsifibo. Mbyo mtimo sari leo sopa fila fuko kia mbusha. Lafu ya subu uchola basha lala ni ndusha. Olo we make more sense babiri nge futuri. Fes na kuisa kola silanga na buwe mtiri.
Chikondi chako chimani tacha ene. I don't wanna lose you, chima umafuna chewe. Baby, mafu ayo kutule kanya wali fula siwa funa mkale na we. Baby, uli wapa mtima. Ah, uli wapa mtima.
Mulu wa fukin de sede puku kauchu. Zekta, ende, big pozori. Company, G2, Commander Silver. Nabana manika zebo sangwa na bu ode. No laba matrix, pamba funika ode. Fresh gym, ela ilai. Nangwa ma boss bali fula no laba stimuluti. Baru saka.
Exclusive from CKMusicPromos.com.